moto wakizi shikanisha, tunazi tetemesha, kila demu wakizi peperusha. Hey, wanazi peperusha, kila moto wakizi shikanisha, tunazi tetemesha, kila demu wakizi peperusha. Hey, tuko darasa, kila moto wakizi shikanisha. Rotation to the left, watoto wote wanazi peperusha. Machupa zinalia, masongo wakizi shikanisha. Ma DJ wanarusha muziki kali kali tu kipepea. Wasupa wameka, wengine wakizi peperusha. Hey, peperusha, nasema peperusha. Leo peperusha, na kesho pia pia tu peperusha. Peperusha, 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 shikanisha, 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 shikanisha. Wanazi tetemesha, kila mtu wakizi shikanisha. Tunazi tetemesha, kila dimu wakizi peperusha. Hey, wanazi peperusha, kila mtu wakizi shikanisha. Tunazi tetemesha, kila dimu wakizi peperusha. Hey, makona zimeja, wasupa wote wakizi benisha. The family ziko home, ndo maana watu wakizi tupanisha. Matibo zimeja, ndo maana drinks tuzi kimwagika. Vijana wameglari, wako moto moto tu wakipati. Rotation to the right, now na moto imeka. Nashindwe tuko aje, kila mtu wakizi dunganisha. Hey, tupanisha, nasema tupanisha. Leo tupanisha, na kesho pia pia tu tupanisha. Tupanisha, 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 shikanisha, 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 shikanisha. Wanazi tetemesha, kila mtu wakizi shikanisha. Tunazi tetemesha, kila dimu wakizi peperusha. Hey, wanazi peperusha, kila mtu wakizi shikanisha. Tunazi tetemesha, kila demu wakizi peperusha. Hey, weni moto, kusema kweli weni moto. Mina kutaka tu weni moto, pia uko moto. Je, twende flow, wakupi nini mam, twende flow. Uko aje, twende flow, ninoneshe, nikondeshe, nioneshe. Huku ndani aje, huku moto aje, umedungwa aje, uko smart aje, kule nani uko moto aje, joto ntaifili aje, matunda ntazikula aje, twende leo kwangu amani aje. Wanazi tetemesha, kila mtu wakizi shikanisha. Tunazi tetemesha, kila dimu wakizi peperusha. Hey, wanazi peperusha, kila mtu wakizi shikanisha. Tunazi tetemesha, kila demu wakizi peperusha. Hey, peperusha, nasema peperusha. Leo peperusha, nekashu pia pia tu peperusha. Peperusha, 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 peperusha. Shikanisha, 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 shikanisha. Tupanisha, 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 tupanisha. Shikanisha, 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 shikanisha. Wanazi tetemesha.